tubaha ikaze nshuti mukurikiye radio ijwi rya Amerika. Uyu ni wa mwanya mukurikiye ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutugurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi ndi kumwe nanjye Olivier Isati Basumba. Uyu munsi turaza kuba turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ruhuha, ahabiri igikorwa cy'ubukangurambaga bwo gushishikariza ababyeyi kwandikisha abana bavutse mu bitabo by'irangamimerere ku mirenge. Iki gikorwa kikaba cyari cyateguwe na Plan International Rwanda ku bufatanye na Forum de Jeunes Gira Amahoro. Turaganira n'umukozi wa Plan International Rwanda maze yatubwira iby'iyi gahunda. Turaza guha ijambo ababyeyi bari bitabiriye gahunda maze nabo bagira icyo badutangariza, dore ko hari abavuga ko bakumirwa n'ibihano bahabwa iyo barengeje imyaka 15 batarandikisha umwana wavutse. Turaza kuvugana kandi n'abajene maze nabo batubwira icyo bagiye gukora nyuma yo gusobanukirwa n'akamaro ko kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere. Nk'uko abakunzi bacu bamaze kubimenyera mu gusoza ikiganiro cyacu, turabageza bivugwa hirya no hino ku isi, ndetse tunagaruke muri bimwe mu bitekerezo by'abatwandikiye. Bumwe mu burenganzira bw'ibanze umwana agomba guhabwa harimo kugira umwirondoro. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe na UNICEF byagaragaye ko abana bo mu Rwanda benshi batanditse mu bitabo by'irangamimerere. Umuryango mpuzamahanga Plan International Rwanda uri gukora ubukangurambaga mu turere ukoreramo kugira ngo ababyeyi bamenye akamaro k'iki gikorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Iribagiza Rwema Alice ushinzwe itumanaho muri Plan International Rwanda yatangaje impamvu y'ubu bukangurambaga.
Nitwa Alice Rwema Iribagiza, ndi umukozi wa Plan International Rwanda ushinzwe isakazamakuru cyangwa se communication.
Iki gikorwa cyabaye hano kigamije iki?
Iki gikorwa icyo kigamije ni ugushishikariza ababyeyi kwandikisha abana mu minsi 15 umwana akivuka. Icyo kigamije cya mbere ni ukubanza kwereka ababyeyi akamaro kari mu kwandikisha abana. Ni ukubanza kwereka ababyeyi ingaruka ziri mu kutandikisha umwana mu gihe cyagenwe. Ikindi kigamije ni ukwereka ababyeyi uko kwandikisha umwana ari uburenganzira bwa kabiri umwana agomba guhabwa nyuma y'uburenganzira bwo kubaho. Kuko nyuma yo kubaho umwana akenera kugira nationalite cyangwa se identity. Icyo rero niyo mpamvu nyamukuru, izo nizo mpamvu eshatu nyamukuru z'iki gikorwa.
Ese kubera iki mwahisemo kuza hano mu murenge wa Ruhuha kimutahisemo ahandi?
Impamvu Ruhuha, mu busanzwe Plan International Rwanda kugeza ubu gukora muri Bugesera, Gatsibo na Nyaruguru ndetse no mu nkambi zose zo mu Rwanda. Impamvu rero twahisemo inaha muri Ruhuha niho twatangiriye, kuko tuhafite ibikorwa kandi muri Bugesera tuhamaze igihe. Ijya kurisha rero ihera ku rugo, ntabwo wahera ahandi utabanje guhera iwawe muri Bugesera umaze imyaka irenga ine. Ikindi nanone muri aka gace ka Bugesera dufitemo abana barenga ibihumbi hafi bine dufasha muri programme twita sponsorship. Niyo mpamvu rero uyu munsi twifuje kuba twahera hano, ariko ni igikorwa kigikomeza.
Mwabonye ko nize ingaruka zo kutandikisha umwana mu gitabo cy'irangamimerere.
Ingaruka ya mbere, umwana uba umuvukije uburenganzira bwe. Iya kabiri, uwo mwana kumwihakana biroroshye. Umubyeyi ashobora kuvuga ati uyu mwana si uwanjye, icyo gihe ugasanga umwana abaye aho ngaho kubera ko ntaho yanditse, nta n'ikibyemeza. Ugasanga umwana ntaho yanditse. Ikindi, iyindi ngaruka irimo nk'ibi ngibi bya Leta y'u Rwanda irimo iragenda irwanya byo kugurisha abana, ni ukuvuga ngo umwana ugurishijwe bakaba bamujyana hanze ntaho yanditse, nta kimuranga afite, abare expose uwo mwana wazamenya ubariza hehe. Iyindi ngaruka iri mu kutandikisha umwana mu gihe cyagenwe, niba ngo iyo ugiye kumwandika urasiragira, bisaba ngo ujye aha wongere ujye aha wongere ujye, ugasanga birakuruhije. Nyamara iyo umwandikije mu gihe cyagenwe wa mwana bimubera byiza kana nk'umubyeyi birakorohera. Iyindi mbogamizi irimo nuko iyo umwana atanditse. Tuvuge nk'ubu niba wenda mu gace runaka harimo abana bagera nko ku 300 bitanditse. Icyo gigena migambi nirijya gukorwa hazagenderwa ku mubare uzwi w'abaturage baho hano. Uzasanga icyo gihe babana 300 bashobora gusigara kuko ntaho banditse muri rya gena migambi. Iyo rero niyo ngaruka yindi nanone iri mu gutandikisha umwana ku gihe.
Ubutumwa mwaha ababyeyi babona ko kwandikisha abana mu gitabo cy'irangamimerere ntacyo bivuze mu bahuru b'ubutumwa.
Ubutumwa bwa mbere twabaha nuko ubutumwa bwa mbere twabaha nuko bakwiye kumenya ko kwandikisha umwana ni uburenganzira bwe bwa kabiri nyuma y'uburenganzira bwo kubaho. Ikindi nanone ni ukumenya yuko uburenganzira bw'umwana su kurya, su kunywa, su kwiga agomba no kwandikwa akagira ibyangombwa bimuranga, akagira ibyangombwa byerekana yuko ari umunyagihugu, ari umwenegihugu. Ubundi butumwa twabaha nuko iyo umwana atanditse ingaruka ahura nazo ntabwo zimugeraho wenyine, zigera no ku mubyeyi, ndetse zagera no ku mubyeyi zikagera n'aho atuye muri komunite muri rusange. Kugeza ubu ngubu bushakashatsi bwakozwe, ubuheruka bwakozwe na UNICEF, ubwo bushakashatsi bugaragaza yuko mu Rwanda abana 63% batanditse batafite icyo twita acte de naissance. Ni ukuvuga ngo rero usanga nko muri Bugesera niba ntibeshye muri abo 63% banditse, muri Bugesera 52% nibo banditse. Ubwo ni ubushakashatsi bwa UNICEF. Nkatwe nka Plan International Rwanda ntabwo turakora bwimbitse ngo tube twabugeza hanze, ariko ubwo tugendera ubu ngubu ni ubwa UNICEF. Niyo mpamvu rero twifuje guhera aho dusanzwe dukorera nk'umuryango uharanira uburenganzira bw'umwana, kugira ngo ubwo burenganzira bwa kabiri umwana aba agomba guhabwa tushishikariza ababyeyi gutera intambwe ya mbere mu kubuharanira.
Ku ruhande rw'ababyeyi nabo nubwo usanga bamwe bazi iby'iyi gahunda, hari n'abandi usanga batabikozwa. Icyakora ikibazo cy'ingorabahizi gihari nuko iyo warengeje iminsi 15 isabwa utarandikisha umwana wavutse, ubuyobozi buhana ababyeyi aya mande 2000 bacibwa, akaba atuma ababyeyi bahita babyihorera. Reka dukurikire ababyeyi baganiriye na Jean Baptiste Ndayiragije.
Umwe mu burenganzira 8 bw'ibanze ku mwana no kugira umwirondoro. Ni ukuvuga ko agomba kugira amazina kuva akivuka maze akandikishwa mu gitabo cy'irangamimerere mu buyobozi. Ibi bituma agira aho abarizwa n'aho akomoka kandi bikamuha ubwenegihugu. Mu gikorwa cyateguwe na Plan International Rwanda cyo gukora ubukangurambaga ku babyeyi bwo kubahiriza izi nshingano, ababyeyi twaganiriye usanga bazi iby'iyi gahunda n'akamaro kayo. Tutangire twumva Nizeyimana Onesphore.
Iyi gahunda turayizi kuko kwandikisha umwana akivuka ni inshingano y'ababyeyi, kuko imurinda ibintu byinshi kandi ni n'inshingano muri byose, kuko umwana atanditswe n'abafite ahabarika.
Uretse kumenya akamaro ko kwandikisha abana, ababyeyi twaganiriye banatubwiye ingaruka zijya ziba ku bana batandikishijwe n'ababyeyi. Uyu ni Uwineza Shadia.
Tandikishije umwana mu minsi 15 yabasha kuba yabona ukuntu yafata indangamuntu yabazwe mu gihugu se cyangwa yafatwa nk'ingobo. Ni byiza rwose kuba wamwandikisha kuko nibwo abasha kugira uburere bwiza, akaba yanaba azwi, akaba azwi mu gihugu atuyemo cyangwa mu mudugudu, akaba azwi kuri se na nyina.
Nubwo ariko abaturage basobanukiwe ibyiza by'iyi gahunda yo kwandikisha abana, usanga hari imbogamizi zibakumira kwandikisha abana zirimo no kuba bacibwa amafaranga mu buyobozi mu gihe barengeje iminsi 15. Niyitegeka Samuso byamubayeho.
Nashatse umudamu mushakira mu mujyi wa Kigali, maze kumushaka tubyarana abana babiri tuza kugaruka hano muri komine. Tuje rero hano mu karere tuza dufite abana babiri ariko tutandikishije. Tuhageze tugiye kubandikisha baduca amafaranga umwana umwe 2200. Kubera ko twari dufite ubukene ntabwo twabandikishije twaritanye. Nyuma tubyara undi ngo twabyaye twaramujyanye ejo bundi baramwanda. Ikibazo mfite rero umuntu niba afite ubukene
akazita abo bana barabyaye n'umugore batarabyumva kimwe umugore twarasezeranye ubu ngubu ariko abo bana ntago bandi kwera impamvu z'ubwo bukene bw'amafaranga.
Bimwe mu byifuzo ababyeyi bafite kugira ngo iyi gahunda ikorwe neza harimo gukora ubukangurambaga bwimbitse ku babyeyi bakamenya ibyiza by'iyi gahunda, kongera iminsi 15 yo kwandikisha abana, gukuraho ibihano byo gukibwa amafaranga kubakererewe ndetse no gutanga amahirwe kubacikanwe maze bakabasha kwandikisha abana batanditse.
Babyeyi rero nimushishikare kwandikisha abana banyu kugira ngo mwirinde ingaruka zishobora kuzaza nyuma bamaze gukura. Abadukurikiye mwese tukaba tubatuye indirimbo ikurikira. Mama dad me love you. Bugesera umurenge wa Ruhuha mu bitabiriye inyigisho zatanzwe binyuze mu ikinamico harimo n'urubyiruko. Aba twaganiriye bose twasanze nta n'umuzi niba yaba yarandikishijwe n'ababyeyi be, ngo ariko nyuma yo gusobanukirwa bagiye kubaza ababyeyi babo uko byifashe ndetse banakorera ubuvugizi barumuna babo. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Ndayiragije Jean Baptiste.
Nyuma yo gukurikira inyigisho zatanzwe binyuze mu ikinamico, abaje no mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera basanze bakwiye kwihutira kureba niba ababyeyi babo barabandikishije mu buyobozi. Ndayisenga Gadi numwe mu bo twaganiriye.
Urugero nkanje ntabwo narimbiza, ahubwo ndashaka guhita mbibaza kuko numvaga ibyo ngibyo bitanandeba, numvaga bitanakenewe, kuko numvaga iyo umuntu avutse igihugu kiba kimuzi ntabwo narinzi ko bisaba ko ababyeyi bamwandikisha, ariko ngo ndabimenye ndabaza nisanga harimo akabazo cyako turi gushaka n'ibyemezo nshobora no kugira no kwiga no hanze. Mbonye nka profi, mbonye nk'umwanya nkaba najya kwiga hanze, ubwo ugasanga biranshereje ibyiza nuko nabikemura hakiri kare.
Iradukunda Joel we ngo si ukwibariza gusa kuko ngo bizahita bituma niba hari banunabe batanditse bandikishwa.
Bose ntago mbizi neza kuko ntabashije kubibaza ababyeyi, ariko ubwo mbimenye ndagenda mbabaze biramfasha na barumuna banje bari munsi yanje bibafashe kuba bahita bamenya kuko niba barandikishijwe.
Ese umva kwandikisha mu wici gitabo kirangamimere umva uburenganzira bwawe cyangwa urumva ibintu bisanzwe?
Maze kumenya ubusobanuro bwabyo n'impamvu yabyo je ndumva bindeba kandi ari uburenganzira bwanjye.
Kuri abaje ni kandi ngo kutandikisha abana mu gitabo kirangamimerere ababyeyi ntibakagombye kubifata nk'ikintu cyoroshye ngo babikerense.
rwose kintu nasaba ababyeyi bagifite iyo myumvire yo kutandikisha abana kutabifata nk'ibintu byoroshye kuko iyo bigeze igihe bikenewe bikunda kugora cyane cyane nk'uwo mwana umushaka ibyo byangombwa ubwo rero mu ibyiza no gukemura ikibazo hakiri kare ukamwandikisha aho kugira ngo ukemure ikibazo wakigezemo.
Iyi gahunda yo kwandikisha abana mu gitabo cy'irangamimerere ngo yakagombye kuba gahunda buri muturage wese agomba kubahiriza kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora kubaho nyuma, dore ko hari igihe abana bamara gukura ugasanga kubona ibibaranga bigorana cyane cyane bikanabasaba bamwe kubanza kujya mu nkiko.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri inkuru. Abadukurikiye mwese rebe katwongere tubasusurutse dukurikira indirimbo umwaka mushya ya orchestre Nyampinga.
Tubuzima kagira mahoro mazuki shirukizana mese muvandi meru muziki Mwaka mushasha uguteze indi ntambwe mu majyambere Uyu mwaka mushasha uguteze ingufu ukora ubyitayeho Uyu mwaka turangije wawukoze miki muvandimwe Ihutiranga yeho ulibonane wiheme Wishimane nabawe ariko kandi mudacunga urugomo Wishimane nabawe kandi mufate nindi migambi mishya
Fashanyo ya sedata wanje ese ko yahindutse nzareba iyo nzazi zasanga ufite iki dore dore uwo mugambo ufate unane
bonane
umwaka muhire bavandimwe
bonane
umwaka wa matanu uki
nyaminga Yifatanije namwe kubunane
Sekundwa wawe dore umwaka wose ntiyaruhutse Mweza tavaho ahunga wanyu munezero wawe Mesegaye gira mama wanje Kurya ugira so yiturwini Ubwo se umufatiye mugambi ki kubunane
Bonane
umwaka muhire bavandimwe
Bonane
umwaka wa matanu uki
Nyampinga
nyirahungwa wawe warananiwe mazara kukura dore abana mu rugo barakeye kandi barakina mbese ga mugabo be yewe ga musore kundwa kazi wawe kakadokeza ntakazira na karawurekeza akimara gishyika yihitiyemo ariko ye ibyiza si ibyo gusa dore dore hari n'umuziki wa nyampinga bonane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bonane
uko twababwiye mu gutangira ikiganiro cyacu muri aka kanya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi muri aka gace k'ikiganiro tukaba turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi ubuzima bw'ibyamamare ibidukikije byenda gusetsa ndetse n'utuntu n'utundi uyu munsi tukaba tugiye gukurikira ibijyanye n'imiterere y'uruhu rw'inzoka kubera ko inzoka itagira amaguru cyangwa amaboko kugira ngo igende ibikeneye uruhu rukomeye bitewe n'uko ibigomba kurukurura hasi mu gihe igenda hari inzoka zurira ibiti birebire bihanda naho izindi zikanyura mu mucanga ugenda uzijomba none se n'iki gituma uruhu rw'inzoka rukomera kandi rukaramba umubyimba n'imiterere y'uruhu rw'inzoka bigenda bitandukana bitewe n'ubwoko bwazo icyakora impu z'inzoka zose hari icyo zihuriyeho inyuma ziba zikomeye imbere zikagenda zoroha ese kuki ibyo byabizigirira akamaro umushakashatsi witwa Marie Christine Klein yaravuze ati ikintu gikomeye inyuma ariko imbere kikagenda cyoroha nticyangirika cyane iyo kikubye ku kindi imiterere ihariye y'uruhu rw'inzoka ituma rwikuba ku butaka mu buryo bworoshye ari nabyo biyifasha gukururuka iyo inzoka ikururuka mu mabuye ahanda uruhu rwayo rwose ruhangana n'ayo mabuye bigatuma rudakomereka ni ngombwa ko uruhu rw'inzoka ruba rukomeye kandi rukaramba kuko yiyuburura nyuma y'amezi ari hagati y'abiri n'atanu ibikoresho biteye nk'uruhu rw'inzoka bishobora kugira akamaro cyane muri urwo rw'ubuvuzi urugero nko mu gukora insimburangingo zikomeye cyane kandi zidapfa komoka aho baziteye nanone abahanga baramutse biganye imiterere y'uruhu rw'inzoka bagakora ibyuma byifashishwa mu gutwara ibintu mu nganda amavuta yo kubibobeza yarushaho kuba make dore ko yangiza ibidukikije ku bafite rero ibyo mushaka kudusangiza bagenzi banyu tubahaye karibu niyo mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo muzifashishe adresse inosaho umugisha aza kubabwira muri ubutumwa bw'abatwandikiye
ubutumwa bwacu none reka tubuhere ku Gahibonimana Jean Marie uherere mu karere ka Bugesera yatangiye atubwira ko ikiganiro heza agikunda cyane akadusaba ubuvugizi ku bigendanye n'amahugurwa ku mishinga yatuma urubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rwiteza imbere agasoza kandi anenga abakozi bo mu rugo bahohotera abana bashinzwe kurera Tuyisenge Vitali arakomeza ashima ikiganiro heza ku nyigisho nziza kigeze ku Banyarwanda by'umwihariko urubyiruko kuko bivoma mu byo tuba twabateguriye babibera hirya no hino mu gihugu cyacu agasoza yifuriza Abanyarwanda bose Noheli nziza n'umwaka mushya muhire turamushimiye cyane Vitali Sekarabe Defense nawe yatangiye adushima uburyo turi abarimu beza kuko tugerera urubyiruko rwose aho rutabasha kugera ati njye mbona impamvu mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari biri guterwa n'ibihe barimo by'imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu agasaba ko abari ku buyobozi bakitonda maze bagatuza amatora agakorwa mu mahoro. Murakoze cyane rero mwese mwatwandikiye. Ushatse kutugezaho ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byawe, wakwifashisha adresse ikurikira. Imeri ni heza cyane @yahoo.fr. Na Facebook wandika heza program. Bakwifashisha kandi telefone igendanwa ifite nimero 07788573951, na 07222231387.
Arakoze cyane Innocent umugisha kuri ubu butumwa atugereje. Tukaba tunashima cyane mwese mudahwema kuduha ibitekerezo muri iki kiganiro. Shuti mudukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kikaba ari nacyo cya nyuma muri uyu mwaka, na tugiye kugisoreza. Iki kiganiro kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika. Mukomeze munogerwe na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeze kubagezaho. Tukaba twifurije abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bose aho muri hose umwaka mushya muhire wa 2015. Tukaba twifuza ko wazababera wishya n'ihirwe mu mishinga yanyu mutegura muri 2015. Muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Tubasumba, ari nanjye wabateguriye nkarabagezaho iki kiganiro. Bye bye.
Kurwanya igishano turi kurwangano tunasuho mubano kwisomera ku matatwira.